Mtumaini ya Kenya Be classy 006 Mr. Seed again Stabba Honey Wana ijuwa siri ya duve Na ulevo fundi Kiono nishanga mashala
You are my lover, my lover Niruhusu nikuite paloma Ukiniacha miroho itaniuma My lover
Mtamu kama pere mende Wanadai mkubwa basi nombo nipe mende hani
Mirtaka nikuvishe pete Yani teke teke na nikubembeleze hani
Hii dunia ni yetu maibu Hata kitaka chochote ni tadu
Na kupenda sioni ya ibu Anything you want ni tadu
Wendo maiji Mapenze mishika my darling Wendo maiji Sipokona kabisa maradhi Wendo maiji Mapenze mishika my darling Wendo maiji Sipokona kabisa maradhi
Kile chochote nlicho nacho Ni chako my love Kile kidogo nlicho nacho Tunashare my love
Na mapishu na mwaga kama sera Unajua kupakuwa na wakera Kwenye bebo naona wendo sera Umenipeno umenifanya niacho usera
Minataka ucheke Mana unameta kama jua Nisitake upweke Ni wewe peke minajua
Kama harusi tunayo Dani kwa mutima akimayo Mapenzi ya meja na yuko loyo Hii dunia ni yetu maibu Hata ukitaka chochote ni tadu
Na kupenda sioni ya ibu And anything you want ni tadu
Wendo maiji Mapenzi ya mishika my darling Wendo maiji Sipukona kabisa maradhi Wendo maiji Mapenzi ya mishika my darling Wendo maiji, sipukona kabisa maradhi Wendo maiji, mapenza mishika my darling Wendo maiji, sipukona kabisa maradhi Wendo maiji, mapenza mishika my darling Wendo maiji, sipukona kabisa maradhi